awushwele umntana womuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu umntana womuntu angisona isigwili kodwa kuwena nyanikela ninikela nganansi inkephu nkephu yobukhazikhazi bothando olungenamathizethize awamuhle siphalaphala amehla acwebezela ngathi anembalabala bhala amabhalana umntana womuntu usemuhle ngathi uyalaya ukuthi facikhala eceleni kwamakhala muhle ngathi uyadlala
awuyabona lona ngeke ngimyeke ngiyohlala naye ebuhle nasempini yemini naseseni lona ngeke ngimyeke noma bengathi umdlesiluda intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke kamane sihlale kanje lonoda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuze uhlale uhappy mama wena intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke kamane sihlale kanje lonoda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuze uhlale uhappy mama wena bona bayarina shayi voicemail anginankina uthando lwethu lubaphatha kabuhlungu siyabagulisa sibaphathise iflu nithi waspitipiti fake ipilisi babilisi sebasangele makhanda abo bathi nikushinde waspitipiti faka lehlisa umspoonfeed elomphakelayo angeke ngimyeke ngiyohlala naye ebuhle nasempini emini naseseni lona ngeke ngimyeke noma bengathi umdlesiluda intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke
Bangicabanga ukuthi angithuke ikhanda lami livele lizule ingqondo yami ivele ijule kuze umaluma kolona enkani akavume
angizamile
umaluma kunenkani yexoxo noma ngumthengele umbhiyo nenzondo sethi usefuna nembozi unesondo akuzimile ngathi yabe umahlalela
ngiyohlala naye ebuhle nasempini emini naseseni lona ngeke ngimyeke noma bengathi umdlesiluda intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke kamane sihlale kanje lonoda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuze uhlale uhappy mama wena
wedad sebengibisa ngoma bona bulawa sengiyasabisa mama sithi nginawe ngiyakhumbula mina bathi ngimyeke udali manje sipush it through love asindize njengamajuba ngiyakunika dali ndiza nomoya wami uyambona lona
ngiyohlala naye ebuhle nasempini emini naseseni lona ngeke ngimyeke noma bengathi umdlesiluda intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke kamane sihlale kanje lonoda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuze uhlale